Shalele, ngicela ningivulele, vula ngingene, uthulubheke. Iyo khali ngoma ebumnandini, vulele ivolume please, vele solala ngo 6. Iyo khali ngoma ebumnandini, vulele ivolume please, vele solala ngo 6. Papa bantwana babi,
ovutshwala, tshwala, yeke ngibheke mina.
Nyaptandukumna,
Ovutshwala,
Yeke ngibheke mina, Nyaptandukumna, Oba mangakwa, Ipuzi malami, Yami, Ngisebenzele, Nomi ngaphela, Oba mangakwa, Ipuzi malami, Yami, Ngisebenzele, Nomi ngaphela,
Nasi.